Yezeri Irusizi mu murenge wa Rwimbogo. Njyewe nk'umunyarwanda uruhare rwanjye mbona ari ukwegera abafite ihungabana tukababa hafi ndetse tukanabafasha no kwiteza imbere.
Naho undi mukunzi w'ikiganiro ati nitwa Etienne, mu gitekerezo cye yavuze ko insanganyamatsiko y'uyu mwaka itubwira uburyo bwo kwitwara kugira ngo dufashanye mu kwiyubakamo amahoro kandi tuniteza imbere.
Tugana ku musozo, reka ubutumwa bwa none tubuhinire ku bwa Munyahirwa Gustave uri mu murenge wa Nzahaha. Yagize ati abagome babaho ugatura umuntu imbwa. Uyu mukunzi w'ikiganiro yakomuzaga ku kinamico Nyiramubande.
Reka nongere gushimira mwese twabanye, nge nari Uwicyeza Christella fatanyije na mugenzi wanjye
Ineza Charlotte.
Shalom, shalom,
shalom.
Turi kugana ku musozo w'ikiganiro ejo cyo kuri iki cyumweru, aho mu gice cya mbere twaganiriye ku murage mu muryango maze tukibanda ku itegeko riwugena. Nicole,
ese kiri itegeko ryavuguruwe rikemerera ababyeyi kuzajya baha abana babo umugabane cyangwa umunani ku bushake? Mwe twabanye muri iki kiganiro mubitekereza hiki? Ese iterambere ry'umwana ryaba rishingiye ku munani ahabwa n'ababyeyi?
Niba uteze amatwi ikiganiro muri aka kanya, fata telefone yawe uwandike igitekerezo cyawe, ubundi wohereze kuri izi nimero
0 7 4 12 82 32 cyangwa se 0 7 2 8 0 7 82 32.
Reka dushimire cyane abo twabanye muri iki kiganiro ndetse na buri wese wagize uruhare akadusangiza igitekerezo cye. Muri studio mwabanye nanjye Mizero Crispe hamwe na mugenzi wanjye Nicole Muziranenge. Roger Nigena niwe wari uhagarariye iki kiganiro.
Reka tuzasubira ubutaha, mugira amahoro.
Turabashimiye bagenzi bacu bo mu Rwanda bahijije kudushikiriza ikiganiro ejo. Umwanya ukurikira no ikiganiro dusangira ijambo tubashikiriza iminsi yose ku munsi w'Imana kuri iyi saha.
Dusangira ijambo.
Mwaramukanye amahoro mwe mwese abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo. Ni Eric bagira ubuso basuhuza. Ikiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi kiragaruka ku ngingo yo kwibuka ku nshuro 2023 Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Muri iki kiganiro turajya ku mibereho y'abarokotse Jenoside nyuma y'imyaka 23. Turagaruka no ku mibanire ya bamwe mu barokotse Jenoside ndetse na bamwe mu bagize uruhare muri Jenoside. Mu nsanganyamatsiko yo kuri iyi nshuro harimo kwibuka ariko hashyirwa ingufu mu kurwanya icyari cyo cyose gifite aho gihuriye n'ingengabitekerezo ya Jenoside. Atangiza icyunamo ku nshuro 2023, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yahumurije abarokotse Jenoside abibutsa ko nubwo babuze ababo batabuze umuryango ariwo gihugu. Turaza kumva icyo bivuze kuri bamwe mu bacitse ku icumu. Ese abana bavutse nyuma ya Jenoside bo baba bayifiteho bumenyi iki? Byaba byoroheye ababyeyi gusobanurira abo babyaye ayo mateka asharira. Icyizere cy'ubuzima nyuma y'imyaka 23 ku barokotse Jenoside cyo cyaba cyifashe gite? N'ingaruka kize kigaragara ku mpande zombi, haba ku barokotse Jenoside ndetse n'abayikoze. Ibyo kimwe n'ibindi ntarondoye byose bikubiye muri dusangira ijambo ya none tubahaye mikaze.
Bana biwacu Rwanda, nimuze twibuke, twibuke Jenoside yakorewe Abatutsi. Rubanda banyimye amatwi ngo akenshi ijye mvuga ishavu, ntibazi ko muri iryo shavu ariho hashibutse imbaraga z'u Rwanda. Ntibazi ko muri iryo shavu ariho hashibutse amababa y'inuma yanjye. Ijoro ribarugwa riraye, ijoro ribarugwa riraye, nitwewe twamenya amacakubiri, nitwebwe tuzamyuka.
dusura Bonifrida Kabarasi umupfakazi wa genocide yakorewe abatutsi utuye Inyarugenge Kanyinya yabanje kutubwira ko nyuma ya genocide ubuzima bwasubiye kuba bwiza kandi ko abanye neza n'abamuhemukiye
abakoze genocide bamwe barafunzwe abo bamureye ibyo ngibyo rero ntago mbabona ariko abandi muri makeya rwose ndeba nk'abo ngabo duturanye turavugana tukaganira nta kibazo n'ese ubundi wabigenza ute nuko kuko iyo bereze bakemera icyaha nuko abandi ntabariho ko nk'abo banjye bangiriye ibyo ngibyo nabishe umugabo wanjye ntago mbabona
murasaba n'amazi murasaba n'umunyu nk'abaturanye
nta kibazo nta kibazo nta rwose nta n'ingenga batuzana keretse wenda mbere umwuga umuntu wenda yarakishisha abantu nabo kandi bakishisha abantu akongeye mbona nta kibazo kuko umutekano urahari rwose nanjye mbahangange nyine nubwo iyo narwaye ese abantu benshi bihutira kuza kundeba nuko nyine nta kibazo njyangira ku buryo wenda mvuze ngo n'umuntu se nampa umwana ndaze yamumpa ariko noneho kubera yuko tubanye neza
uyu urebye abarokotse genocide nawe ubarimo nyuma y'imyaka 23 icyizere cy'ubuzima gihagaze gite
icyizere cy'ubuzima gihagaze neza kuko ntago dusabiriza ntago rwose mbese umuntu kuba ariho akabonana n'undi bakaganira pe nta kibazo ibyo kwicuza ibyo ngo twasagara icyo dusigaye tuberenga kuko natwe iyo batubonye umuntu yakarabye umuntu yakeye nk'ubu nkanjye nyine ntago mba nibuka ku byo ngibyo babikoze nta kazi kabo gusa icyo nsaba iyo ndwaye nyine ndagenda nkivuza nta kindi kibazo n'inkunga iraza wenda hashira amezi atatu hashira sane tukabona baraduhaye yego nyine abari makeya ariko ntabwo twayagaye ngo rero nk'ibyo 2022 wenda iyo bije warashyize wenda nk'umukozi mu murima kandi umukozi ni igihumbi wenda rero nk'iyaguye ngiye gatatu ukuramo bitatu ukabimuha ubundi nawe ukagura kindi ukambara
ngo ukurikiranye se ijambo ry'umukuru w'igihugu Paul Kagame ku munsi wa mbere wo kwibuka ku nshuro ya 2023 genocide yakorewe abatutsi
cyo gihe nari maze iminsi mvuye kwa muganga kubera ko nkunda no kurwara umuvuduko ntabwo rero uwo munsi nabashije kujya mu biganiro nari ndi hano natabamo
reka musubiriremo yaravuze ati mwatakaje abanyu ariko ntimwatakaje umuryango wari w'igihugu iryo jambo rivuze iki ku muri mwebwe barokotse genocide yakorewe abatutsi
kuri twebwe twumva twishimye iryo jambo ni na ryiza kuko umubyeyi wacu yataza kuza ahari se hose haba harazimye ariko yaraturengeye aradutabara nta bwigunge rwose bukwiye kuba mu bantu rero rwose umubyeyi wacu turamukunda yageze neza aravuga ati ntabwo bagomba kugumiza gutereranwa n'agahinda nuko aratwubaka abatishoboye akadufasha tukagera gute ubu niyi nzu wenda sinagombaga kuyibona neza ubu ngubu umuganda wari kujyaho bakavuga ngo barakoreye inzu nzayibemo rwose mfite n'umuriro ndacana nta kibazo yadukoreye ibintu byiza cyane bishoboka
ibivugwa n'uyu mukecuru ni nabyo byemezwa n'uhagarariye inyungu z'abarokotse genocide Kanyinya Bwana Emmanuel Nsengiyumva arahera ku ngaruka za genocide zikigaragara kuba hagarariye
bari mu buzima bugoranye cyane ko kubaho wari ufite umuryango ntawe ubona kubyakira ntabwo byoroshye no mu rwego nyine usanga ingaruka za genocide nyine zibyabayeho zikomeza kugenda abakecuru n'incike ntibafite kirengera se urubyiruko narwo nk'abo bana b'imfubyi nubwo leta yakoze ibishoboka byose babasha kwiga ariko nabo bibona ari bonyine ntabo baturi ibibazo ubona n'ubundi nubwo dushima ko leta hari icyo yakoze leta rwose ariko nyine bwa buzima bwa ntibubura kugeraho ingaruka
ubwo mu byo yakoze muvuga n'ibiryo bindi
leta yakoze ibintu bikomeye kuko igihe hari abapfakazi bari mu matongo nibura yabashije kubaho aho baba ndetse n'imfubyi zibasha kubona aho ziba nubwo bitaragerwaho 100% kindi nk'imfubyi zari zabuze ababyeyi babashije kwiga leta bashyiraho ikigega cya farije irabishyurira babasha kurangiza benshi barangije amakaminuza n'abandi barakiga nibura, ariko ubona ko ari cyo leta yakoze kugira ngo nibura igarure ihumurize abacitse ku icumu.
Mwareba se imibanire y'abarokotse jenoside n'abakoze jenoside ahangahe kanyinya by'umwihariko bimeze bite? Ubwo turabasa kumwe n'ubwiyunge.
Ubona bitameze nabi, ubumwe rw'iyunge ubona buhari cyane, kubona wenda mbere wabonaga abantu bafite ubwoba. Bigaragara cyane muri ibintu byo kwibuka uburyo bwitabira bwabagaho icyo gihe n'ubungu biratandukanye. Icyo gihe wabonaga ubwitabira ari bukeya, abantu baza bafite ubwoba, ariko ubona ko abantu baza mu biganiro bakaza kwibuka, kandi ubona imibanire ntabwo ari mibi, ko abantu barahura baracyajya mu musengero bagasengana nta kibazo, barasangira baratahana amakwe nta kibazo, gusubona abantu babanye neza. Ngo nuko umuntu atazi ikiri ku mutima, ariko ubona nk'ibyena nyinga bitekereza, ubona isa naho yagabanutse rwose, ubona hari umwe n'ubwenge bugaragara.
Urebye nka nyuma y'imyaka icumi kuba rwoteje jenoside hano ikanyinya bizayimeze bite?
Urebye ubona koko ntabwo turi ku muvuduko w'abandi w'igihugu muri rusange, kandi natwe tugira umugisha ko tuzasigara kubera ko twabashije kwiga nibura ibyo twari twarabuze kera. Amaherezo yabonaga ari make, ari mabi kubera ko abana bacu batigaga, ariko ntabwo tubona ibyiza turi imbere nabyo, kuko abana bacu babashije kwiga, bari barabuze uburenganzira bwo kwiga, barize bararangije, bashobora kujya guhanga imirimo. Twumva rero ubugenda bigenda bimere neza, natwe turimo kuzamuka ku muvuduko w'abandi, kandi twumva imbere ari heza.
Turabashimiye Bwana Emmanuel Nsengiyumva uhagarariye Ibuka hano ikanyinya mu karere ka Nyarugenge.
Yego, namwe murakoze cyane.
Mu gushaka kumenya icyo abato bazi kuri jenoside, Ijwi rya Amerika yaganiriye n'abana bavutse nyuma ya jenoside mu murenge wa Gacurabwenge ku Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda. Twabanje kubabaza kuko bumva imvano yayo.
Imvano ntago nkizi neza, ariko bitewe n'ibiganiro tujyamo batwigisha yuko nyine jenoside ari ukuvuga ngo n'abantu nyine babyinjijemo abaturage. Jenoside ni ugutegura nyine, kuvuga ati wenda ubwoko runaka, mbese ariko bituruka mu nzego zo hejuru, ntabwo bituruka hano hasi.
Ufite ababyeyi bombi?
Mfite umwe.
Iyo muganira muganira iki?
Tuganira nyine batwigisha yuko tutagomba kujya mu bintu by'amacakubiri, mbese tugakundana tukirinda yuko jenoside nyine yazongera kuba, n'umuntu yagushuka ngo genda uhohotere nk'umuntu ukaba wamubwira ati hoya ntabwo ibyo ari byo.
Cumi n'umunani.
Jenoside ntabwo muyizi?
Turayumva.
Muyumva mute?
Uko tuyumva se tuyumva nyine nk'uko nyine ari ibintu byaje by'amabifu
nyine, bitewe n'ukuntu tuyize ubundi ni ubwicanyi bwabereye nyine muri iki gihugu nyuma y'ubukoroni nyine, bitewe nyine na politiki abazungu bagiye bashiramo abanyarwanda, bagenda bicana nyine.
Ufite ababyeyi bombi?
Bombi.
Nawe ufite ababyeyi bombi? Bababwira ngo iki yo mu rugo?
Batubwira nyine muri make ukuntu byari bimeze, ibintu nk'ibyo n'ukuntu tugomba kwitwara tukabana neza na bagenzi bacu.
Mujya mujya mu biganiro se?
Ibiganiro saa munani tubijyamo hari hepfo kuri mesa.
Ibiganiro uburyo mubijyamo mwumva bihagije kugira ngo umuntu abashe kuba yamenya amateka?
Ibiganiro se ntabwo bihagije.
Ubundi biriya ni ibintu ni uko bitanashoboka, ahubwo ngahantu hose turi tujye ari byo tuganiraho gusa, kuko bituma urubyiruko n'abana bakiri bato basobanukirwa nyine.
Nawe wumva bidahagije ibiganiro?
Nanjye nuko mbyumva.
Wewe ukumva byagenda bite?
Nanjye ndumva nyine nko muri buri kimwe cyose twajya tuganira nyine ari ibyo byajya bizamo, cyane cyane muri iki gihe cyo kwibuka.
Mubaye mugize icyo musaba, mwasaba iki ubutegetsi?
Icyo dusaba twasaba wenda bakazaba twereka nk'amavideo yerekana nyine ukuntu ibintu byari bimeze, tukabona n'ibitabo birimo amateka y'uko urapana kugenda iby'umuntu yumva hirya no hino, bimwe yari ibihuha, ibindi ari byo, ibindi atari byo, gutyo gutyo. Apana ibyo kubeshyabeshya nyine.
Se habaho mu kubeshyabeshya?
Hari ibyo wumva neza ubu wakumva ibintu ugapfa guhita ubyemera.
Urugero?
Hari nk'igihe nende kumva radio numva nyine ngo ni umufaransa wavuze ati nyine genocide yabaye hagati y'ubwoko bwombi ngabatutsi n'abahutu nyine kubicanye bombi ngo ni double genocide kandi nk'ibyo ntago wahita ubyemera wari uwumva nibindi mu Rwanda bavuga kuko tujye mu bwana bavuga ko ari itsinda ry'abahutu nyine ryisha abatutsi none ukabona uwo ngo mu France handitse ngo double genocide kandi ibyo ntago ari byo
mwebwiye mubajije ababyeyi banyu bababwira ngo ikintu nawe
ya dubwiye ko ari itsemba itsemba bwoko ryaje nyine ari abahutu bica abatutsi
genocide yakorewe abatutsi ntago yizi
ye ntago nyizi kubera ko yabaye naravuka
ufite ababyeyi
mfite imeri wenyine
yabaga mu Rwanda iba
yabaga mu Rwanda
iyo muganira kubwira ko byagenze bityo
mbyize ku ishuri gusa
meri ntabwo ajya abikubwira kubera iki se atabikubwira
meri nawe biba bimuteye ubwoba
biba bimuteye ubwoba gute se
nyiri buriya azabimbwira
kuki se wowe utabimubaza
njye sinamwanya bafite
bamwe mu babyeyi bo mu murenge wa Gacura bwenge nawo kuri ingingo ya genocide iyo bayiganiraho n'abana babo bemeza ko hari bimwe mu bibazo bigorana kubibasobanurira
turaganira bose nijoro cyangwa se na kumanywa kabwira abana bo barabyumva bakaza bakakubaza bati mama ari ibyo bintu byari bimeze bite ati nyamuna mwa abana mwe n'agahinda gusa nta kindi nuko ukababwira uko byari bimeze ko bahigaga abatutsi none watese atabatutsi ati bababwirwaga niki nge barambaza bikanyobe numva wa mwana we rwose dore ndakuza ariko nange namenye uko ngana uko nange namenye umututsi numva bamuvuga ntago nabyirutse nzi umututsi cyari cyo hari nzi ko ari abantu nyine tukabana tugasangira tugashyingirana igihe cyose tukabona kabara abantu ndabwira ntabatutsi nukubyumva ngo nuna iryo zina babisa abatutsi ariko ubundi ngenzi ko ari abantu kimwe natwe ntikugira ngo numve umuntu ngo ni umututsi nabyumvise ariko muri genocide niho numbwiye kumva nkumva bati abaturanyi b'iwanye pfiye mu Kagarama babishe babamaze ntibandese bati kwanaka kwanaka nse ni abatutsi ntirwose nabanye nabo ntazi ko ari abatutsi
kurero ikibazo umwana wawe yigeze kukubaza ukumva kiragukomereye cyane niki
nicyo kumbaza ngo umututsi yasagate n'umututsi n'umuntu kimwe natwe nge nta mututsi nzi ibararye rwose batese mama ari koko umuntu yafataga undi akamutema n'umuhoro ntiyarabaratemwe ntari kuretse nge ku Imana nari narayisabye kandi n'ubu ndacyayisaba narayisabye ndayibwira ngo mana yanjye ndumva abantu ko batema abandi uzambabare ntuzanyerekaho umuntu atema undi
abana banyu bafite nk'imyaka ingahe
wambere wanjye imyaka 16
umwana wa mbere wawe afite imyaka 16 ajya kubaza amateka kuri genocide
nyine nk'ubu turi muri ibi bihe kubaza ikintu cyabiteye
ukamusobanurira
umubwira mu byo nawe wabashije kubona koko intambara yabaye turi mu myaka 11 ngo ndibaza ko umwana w'imyaka 11 hari ibyo abona akabifata mu mutwe hari n'ibyo yibagirwa
ntabwo umwana ajya kubaza ibibazo ngo wumve birakugoye
birakugora nyine kugira ngo ukimusobanurire birakugora
bikugora gute
niba akubajije ati muntu runaka nko ku ishuri biga bati bajya batujyana kwibuka ubwo noneho se mama nk'iyo tugiye kwibuka tuba twibuka iki ngo ati ni ibintu byagwiririye u Rwanda muri 1994 abantu bica abandi babica muri buryo ki mu buryo bw'ivanguramoko ibiza gutyo abantu bicana batandukanyije ubwoko bavuga ngo uyu yitwa umuhutu yitwa umututsi yitwa mutwa ubwo nuko babyiye babikora hanyuma bica abantu baramarana niyo mpamvu bamwe mubona bari mu magereza abazira ibyo bakoze 94 nicyo bazise ukamusobanurira muri ubwo buryo nawe wabibonyemo ukiri mutoya
amateka nubwo yaba ari mabi amateka nubo yaba babaje tuzavuga amazina yayo
Mwana cha teza matu kichiganiro dusangire jambo kwijwi rya Amerika aho tugaruka ku ngingo yo kwibuka ku nshuro ya 2023 genocide yakorewe abatutsi mwana cha rina akabagira ubusa ku munsi wa mbere w'icyumweru cyo kwibuka byabaye ihame ku butegetsi bugaragaza ko bikwiye gufata ingamba zitajegajega gukumira ingengabitekerezo ya genocide yo nyirabayazana yagejeje u Rwanda habi. Madame Christine Nyirandahisabye umunyamabanga nshingwabikorwa w'uwo murenge yasabye kurwanya ingengabitekerezo ya genocide bahereye ku kwigisha abana bato.
Umwana utangiye kumenya ubwenge, umwana utangiye gutandukanya icyiza n'ikibi, ukamuzana akagukurikira, numva ari bwo buryo bwo kubaka igihugu cyacu. Rwose namwe abasize abana mu rugo, kuva ku myaka 16, umwana utangiye gutekereza ko atagikeneye kuba mu ndangamuntu y'ababyeyi, akeneye gufata icyangombwa kimuranga nk'umunyarwanda. Abo bana mubaho uburenganzira baze ko twebwe nitumara gutambuka nitumara gucaho nibo bazasigara bibuka ntabwo kwibuka bizahagarara ngo kubera ko ababayeho mu gihe cya genocide harimo abayikoze harimo abayikorewe twese tuzatambuka ariko nidutangira gutoza abana bacu tukabatoza kwitabira ibi biganiro turwanye genocide twigisha abana bacu kwingenga bitekerezo yayo ari yo mbi ubwo mu yindi mirenge mutundi turere babashije kwiyubaka bakagerageza kurwanya ingenga bitekerezo ya genocide ntihagire ibimenyetso byayo bigaragara ariko twebwe umwaka ushize muribuka ko bagiye kushinzwe kuhagarariye ibuka muribuka ibyo bakoze umwaka ushize nk'iki gihe murumva rero murumva ko turacyafite mu tuntu tw'udusigisigi rwose nizere ko uyu mwaka mumbabarire rwose mumbabarire rwose mbasabye imbabazi n'umuntu wabitekerezaga mbabarire agende nageriwe areba aha ntacukura kobo ka metere ka santimetere 5 ajye mayiruke ibyo yatekerezaga hanyuma byiburagarukira umuntu muzima sibyo kubona ko impamvu ni iyi n'ukuri n'ukuvuga ngo iyo ingenga bitekereza igaragaje ahantu baravuga bati mwebwe abayobozi bari aho ngaho ubuyo inzego zibanze abasirikari abapolisi mu maziki ni gute umuntu yakoze ibyo bintu mwarihe mwakoze iki ugasanga nuvuga ngo muri iyi myaka yose tumaze ahangaha nta kintu twakoze nta kintu twakoreye abantu kugira ngo bagere ku rwego rwo kugira rwo kurenga icyo kintu
zimwe mu ngaruka zikigaragara muri ibi bihu Rwanda rwibuka zirimo ihungabana ku mpande zombi ntibyari bimenyerewe kumva abakoze genocide nabo bahungabana ariko ibyo ijwi rya Amerika yarabimenye bamwe muri bo batuye mu karere ka Bugesera bwana Radislas Matabaro mu murenge wa Ntarama wagize uruhare muri genocide ubu yasubiye mu buzima busanzwe yabibwiye mugenzi wanje asumutakaboye
ngiye maze nk'umwaka umwaka wose ndumva urangiye kuko umuntu nakoreye icyaha ari ibintu bye natwaye kandi namutoteza naragiye ndamusanga rero intambwe musaba imbabazi ariko ngikwera yuko nashakaga ko nibohora nawe nkamubohora kuko guhura n'umuntu yakubona agacaha nange namubona nkacaha numva gatari ibintu byiza mu byerekeranye n'imibanire yacanga mu giturage no kuvuga ngo nashobora guhura na wa muntu nakoreye icyaha yambona hariya akagira ikibazo agakata indi nzira cyangwa se nanjye naba namutanze kumubona nkagiye nkamwima amaso nkavuga nti reka nigendere uriya ndabizi ibye n'ibiye ariko ubu muri iki gihe numva ubu nta kibazo numva afite
abantu bajya bagira ihungabana ujya ubona niyo abantu bagiye kwibuka bakitura ese umuntu yakwibaza umuntu wagize uruhare muri genocide cyangwa wabirebere utarisha gutarizwe n'ingaruka ya genocide hari igihe nawe wumva hari ihungabana ufite
bo yari ihungabana ribaho njyewe ihungabana ngira uwari ikintu ntazibagirwa cyambabaje n'ubuye nkibutse niyo ndi njyenyine bitanjenga amarira mu maso nageze hariya rurindo
banicaye ahantu mu rugo rw'umuturage none umudamu wabo araje arambwira ati ataraza arankumaga ati ngiye ati urabona ati none ati wa mwana baramujyanye ese uwi none kubera ko nta hantu nari ntuye ese umwana wuye akaba ari umwana w'umuturanyi we ngo yari mwishywa we yari mwishywa w'umugabo akajya ahora amutangira ibintu ariko yari umushiki yari yashatse mu batutsi akajya ahora amutangira amafaranga bukeye haza umuhungu araza umwana aramufata ndabyibuka ari nko mu saa tatu amushyira mu mufuka amaze kumushyira mu mufuka arangije umufuka ahita awujomba igicumu yari afite none umudamu arambwiye ati wa mwana baramujyanye ese wuye none ndahagurukana naranica ndeba nkari ese uyu mwana se ntikumba n'abantu biruka nkandi se umwana ari ati umwana nuri ati bafite umufuka mubiye nicyo kintu uwo ibyo bintu byibutse muri ngewe icyo kintu nyibutse uwo mwana burije numva arambabaza cyane
umuntu ajyaga abantu wenda batabizi bibwira ko wenda nk'abantu batakorewe jenoside batajya bagira ihungabana
oya ihungabana ribaho kuko ubwabyo ibintu uwo muntu baraciyemo yarabonye byongere kubona abantu bapfa cyangwa gusimbuka kubona ugiye urenga imirambo irenze 50 ubwabyo icyo kintu cyonyine iyo ukibutse njyewe nkibutse numva muri njyewe umutima wanjye numva ntaguma hamwe
kandi biragoye kuvuga ngo ngiye gushaka ubufasha ngo nahungabanye abantu bavuga bati suriya we arigira ibiki ko nta n'umuntu we wenda yabuze rimwe na rimwe iyo nabigize ubigumisha mu mutima kuko uda
hebi ibintu bibiriya wowe nkawe ubigize nkanyu nk'ubu ntago najya hariya ngo mvuge ngo ndahungabanye nimba ku bwangiye cyagera bikarangira nkagerageza kubyikuramo
nta bufasha we wajya gusaba uravuga uti bavuga ngo wenda ndimo gushira
oya ntabwo na rwose tsukubi ntabwo najya kwaka n'uze ubwo najya kubaka simvuga ko umumagajwe n'iki nta muntu nabwaka n'uwo nabibwira yavuga ati warasaze nta muntu nakuri njye kubyaka gusa mbibimbanamo ariko nkanjye amahirwe ngira nuko ubu nateye intambwe nkajya muri za nyigisho kuko buriya n'ikintu uvuze ko ahantu ho guhungabana natwe usanga akenshi tubona nk'abatuzi bahungabana rimwe na rimwe ukavuga uti bariya abantu nibyo bigirisha ariko buriya utaragera ku rwibutso ahantu washyinguye imibiri ngo witegereze ibintu imibiri ihabitse akenshi buriya abantu benshi batanabyemera nuko baba bataragera aho hantu
ese mataba wagiyeho ryari wowe
yewe njyayo kenshi nkunze kujya hariya ko cyane hano kuri santrale yacu hariya ku murenge ni Nyamata njyeyo
ariko nabwo ni muri iyi minsi aho utereye intambwe mbere se wajyagayo
mbere hano najyaga ariko najyayo nkaguma hanze nkavuga nti hariya ntabwo ninjiramo twanasengera nari imbere nkavuga nti abandi bakajyamo ariko singiyemo ariko nagize ndavuga ariko reka ngiremo nagezemo nibwo naje kubona yuko abantu bahungabana akenshi buriya abantu wenda b'abahutu n'abandi bantu bakoze jenoside hari igihe baba bavuga ngo bariya abantu nibyo bigirisha ariko iyo umaze kugera muvuyemo hari ikintu kindi ubona ko wumva ko wahindutseho umutima uragukomanga ukavuga uti ibi bintu ukumva muri wowe bigatuma utekereza birakabije ibintu byararenze ibintu byabaye indengakamere gusa usibye ko rimwe na rimwe hari igihe nk'abo hari abantu baba bafite imitima ifunze kubwira atereka tibiriya ati tariya amagufa n'ay'abahutu tiriya mibiri n'iy'abahutu imyinshi n'iy'abahutu irimo ati ibyo ngibyo ntukirirwe bigira ikibazo bigutera ati buriya imyinshi ubwira ati n'iby'inkotanyi zazanye zigashyiramo ati ntukabitekerezeho
wari umuntu muturanye hano wo kukubwira gutyo
abantu
bavandimwe nyine
bahati ibintu bisatubiriye ati ntukabyiteho
none se ibwo yavuga ati ntutabyiteho ntumubaza uti bakanaka ko ari mukuru ntababibona
nyine ababibona ariko nyine ni ukugira ngo washake kukumvisha yuko ibyo ngibyo ntacyo bivuze abantu nk'abo baracyariho nta kuko kugira ngo icyo kintu kizajye kubavamo benshi ntabwo ari ikintu wabyuka mu gitondo ngo urahindura bisaba kwigisha guhoraho
abasobanukiwe ibibazo by'ihungabana se baba bafashe icyo abantu nk'abo Bwana Magnus Gasana ni impuguke mu bibazo by'indwara zo mu mutwe
icya mbere ni ukumwumva ubanza kumwumva ukagerageza kujyana nawe muri ibyo bintu byose byagizemo ubwoba bitanamurangiyemo ko n'ubundi arabirota akanashikagurika ntibirangira vuba byaba ngombwa akaba n'imiti umuntu amuha
ndabashimiye cyane wowe Assumpta Kaboyi Bwana Gasana na Matabaro mwaganiriye ku ruhare yagize muri jenoside ndetse n'ibyakurikiye nyuma yaho ndabona rimwe mudusoreje iki kiganiro dusangira ijambo cy'uyu munsi nshimiye abakigizemo uruhare bose ndetse n'abagikurikiye twihanganishije ababuze ababo muri jenoside ariko kandi tunabakomeza muri ibi bihe bitoroshye uwo mwumvaga ni akabagira ubusa naho ubutaha